Now, hear this.
Even your mother knows DJ Kamse. Saltido.
Nikune. Oh. Nikune. Nikune.
DJ Kamse.
Shida.
Nikune. Oh. Nikune. Nikune.
DJ Kamse.
Nikune. Kune wana kipimo, usinipimie mama. Wakati jasho bado sijamwaga, sijachoka, ndio naanza sasa. Utamwa mahaba ndo naleta mama.
Wawili, ina swali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili, ama nikesi tuka nandi na yeali. Basi tufanye vurugu baby.
Usiwe na shaka, kama ngungata tangata utosheke. I wanna do you, only you. Hakuna mwingine, yata kwa majuju. Pepeta, nga. Pepeta, sakata, nadia.
Pepeta, nga. Pepeta,
easy.
Nikune. Oh. Nikune.
Oh.
Nikune.
Swali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili, ama nikesi tuka nandi na yeali. Basi tufanye vurugu baba.
Usiwe na shaka, kama ngungata tangata utosheke. I wanna do you, only you. Hakuna mwingine, yata kwa majuju. Pepeta, nga. Pepeta, sakata, nadia.
Pepeta, nga. Pepeta, wili.
Nikune.
Mama,
nakuita baba na nita mama. The African way.
DJ Kamsi.
Nikuite baba na nita mama. Nikuite baba na nita mama. The African way. Hizi kukuruka kara. Achana na wale wagomi wanuleta siasa. Niambie, nichangie kama ninyi mbali kuimbia. Leza lita loma kazi ya bolingo. Isi waskandoski wilipoze. Roi na pumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uzeni. Tuvume kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. 254 sino kusama we. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite baba na nita mama. Nikuite baba na nita mama. The African way. Nikuite baba na nita mama. Nikuite baba na nita mama. The African way.
DJ Kamsi.
Put my body on your waist. Let me show you I'm the baddest tonight.
Even your mother knows DJ Kamsi.
Shitta. Shitta.
He said, put my body on your waist. Let me show you I'm the baddest tonight. Hold hands round your waist. Baby, let me caress you tonight. Let me show you what you're missing. This fat boy kinda loving. Let me give you what you're needing. Make I watch my body rotate. Cinderita, mamacita, sweet chocolate. Just like Lupita, Valentina, Mona Lisa.
Boys on my DM, they wanna roll it. He say, what's up, Tatiana?
Let me see your best, then move, Tatiana.
Na hili penzi kama Beyonce, Jay-Z. Amenipenda kama vile cheesy. Hapa safari yetu ina noga. Oyo wangu, uyu ameroga.
Now, hear this.
Pull up the tune,
pull up the tune. Let me show you what you're missing. This fat boy kinda loving. Let me give you what you're needing. Make I watch my body rotate.
DJ Kamsi.
Cinderita, mamacita, sweet chocolate. Just like Lupita, Valentina, Mona Lisa.
Boys on my DM, they wanna roll it. He say, what's up, Tatiana?
Let me see your best, then move, Tatiana.
Na hili penzi kama Beyonce, Jay-Z. Amenipenda kama vile cheesy. Hapa safari yetu imenoga.
Oyo wangu, uyu ameroga.
Kitakwisha nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki.
DJ Kamsi.
Sasa imepita miaka bado
wanasubiri.
Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju
Nilichopata
nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa.
This DJ is 100% digital. Nadia.
But he still loves a bit of flap on his style.
Vicky Fundes. Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha.
DJ Kamsi.
Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba.
DJ Kamsi.
Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Hoya hoya hoya. Magoti nipige, niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale. Ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha wewe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi.
Ndoni yote eti mimi na pepea.
Sikububu za vumie.
Maombi muniombe muziki nizeti pombea. Utaweza kurekodi kama huna cha kuwapea. Niuze sura nione kama watanunua. Sirahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sirahisi kwenye Twitter
watumika
na dia kata.
Wana mchua.
Ndoto ni yote eti mimi na pepea. Maombi muniombe muziki nizeti pombea.
DJ Kamsi.
Utaweza kurekodi kama huna cha kuwapea. Niuze sura nione kama watainunua. Sirahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sirahisi kwenye Twitter wasemeka. Safari yetu inaanza kuimba. Nikajiona wakusifiwa kama Papa Wemba. Ngoma zangu zivuke boda mpaka kule Pemba. Ujumbe na usikike kote mpaka na Wakamba. Ili nivunja moyo waliponifukuza studio nitoke. Wakanidharau familia nduku watoka nitoke.
Shida.
promoter bandia kunipa show kisha jioni ya pote producer chacha ni imbe lingala na zalina yombote sirahisi kwenye runinga na redio zote nivume sirahisi kwenye twitter wasime kanadia katambe sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi sirahisi sirahisi kwenye industry wanatucheza controversy zilete pesa eti kanadia na ye yule mara nimetemwa vile vile wengine wavume bila talanta kwenye picha tako wamekamatwa jina tupu walishapata jamune ungwana
now hear this
eti muziki kizungu mkuti ikinishinda nipige buti ama nianze kucheza isukuti we tena yao sijazoeaga mini poli wananianzaga eti sana nianze kuwaga haya maneno zilizaga we sirahisi kwenye runinga na redio zote nyevume sirahisi kwenye tuta wasimika na kia katame sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi sirahisi sirahisi
I like some things you make me love when I'm whining I make you look good when I'm shaking Kenyan girls you've been wanting I'm the medicine you've been needing Leonie
Even your mother knows DJ comes
love when I'm whining I make it look good when I'm shaking Kenyan girls you've been wanting I'm the medicine you've been needing Leonidandosha yokote Nirombosa ipepete Nikipendua uiteke Halafu juu unibebe Nayo miguu chini lekeza Mikono kando ukitingiza Napenda one love we ongeza New dance lando muangaza Dosele, napenda cheza tu Dosele, mumanimo Dosele, cheza chende wote Dosele, ume ma Dosele, napenda cheza tu Dosele, eh, oh Dosele, napenda hapo tu Dosele, popstar lover Mumanimo Fashion Nova, rock and roll like Casanova Dozele dance, no thing bend over Let me see you dance Nayo migu chini lekeza Mikono kando ukitingiza Napenda one love we ongeza New dance kando muangaza Boy, Dozele Napenda cheza tu Dozele, mama ni mo Dozele, cheza chende wote Dozele, we ma Dozele, napenda cheza tu Dozele
Yeah.
responde.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Bendi la koli meni kumika kutu. Ilmeni shikani nesema tumatutu. Karibia chaptu no nipige mamutu. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext panda ndolepua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kuliko jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Bendi la koli meni kumika kutu. Meni shikani nesema tumatutu. Karibia chaptu no nipige mamutu. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka.
I want you boy, with the ghetto loving. It's my dear that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy, holy, toto nika holy. Nika doli, doli, toto nika doli. Nime chizi with your love, siji wezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kevin Knight ni kukanda tuki chizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye club wa, wa, wanarara.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Penzi lako lime ni kumisa kutu. Ilmeni shikani nesema tumatutu. Karibia chaptu no nipige mamutu. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon.
Shetani uku kwetu lakimono kuniambia. Yasiri ni chulie mitandami ukweli uka ukimbia. Eti musika ndo shetani ama nikiki unatafutia. Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia. Nisijitasi akilini. Ona tulianza bila mapeni. Na leo tunamakari. Nimekosa nini jameni. Sulitakalia marufu. Wape story magazeti. Matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jamani. Walitupenda sote wawili ila.
Lola, yamemwagika haya zoleki. Lola, Lola, yamemwagika haya zoleki. Lola, yamemwagika ba.
Lola, sasa umeniachana nani.
Tazama kwenye sura nilo ya ficha. Mungu moyoni yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu.
DJ Kamsi.
Nimekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga. Mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu
kwako sasa tayari nimekubali.
Acha kuniusudu
kila mahali ni mimi mitandaoni.
Kugombana sio suluhisho mama,
tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Hola,
sasa unaniacha na nani?
DJ Kamsi.
Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule siwa kuficha. Picha kule kule matapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu.
Even your mother knows DJ Kamsi.
Chumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule siwa kuficha. Picha kule kule matapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
This DJ is 100% digital,
yeah, 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 yeah. But he still loves a bit of fluff on his stylus.
DJ Kamsi.
Nadia, Alexis, Kamoyo moyo kangu kachoyo. Kwako nimetulia, Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule siwa kuficha. Picha kule kule matapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu.
Shida,
tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Mimweza kuna weza kakupenda sikatai. Kweli don't shazama, usinipige kipapai.
Shida,
shida.
Miapo kwako shabwaga moyo, usiulahai. Don't shakwama, unachotaka sikatai. Najua bado amini, hayo yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe,
na, na, na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Mapenzi malofu na we, we shida ura hata bonda na we. Nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we,
oh mama.
Ni mimi na wewe, hizi pesa ntafute na we,
oh mama.
Ntafute na wewe, let me call you my. This love is real, not it.
utakimbia cause my love is real not ibandia. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu mijipe,
akaka moyo kangu mie
mijipe, mijipe
lezo
na mijipe.
Now, 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 hear this.
Akaka
moyo kangu mie
mijipe. Tamu kama embe toto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umeni kubali. Taratibu bwana mkunaji, leo na shake gini kiminaji. Joni ongeze, ikamato silekeze.
Even your mother knows DJ Kamse.
Now,
DJ Kamsi.
Kama mependa ikamate yo, ikamate sana, ikamate yo. Basi kamate yo, ikamate, ikamate. Kama unitaka ikamate yo, ikamate sana, ikamate yo. Ikamate sana, ikamate yo. Sama nani kisani baba, mwiba kujitia una pole. Wewe ni mustarabu kaka, ikamate mpaka iko. Dilo na check in the marinate. I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. Better me and you participate. Joni ongeze, ikamate silekeze. Nauliza ni ongeze, ikamate silekeze. Kama umependa ikamate yo, basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama unitaka ikamate yo, ikamate sana, ikamate. Bila una check una marinate. I am your top and you can relate. Come let me give a little taste. Later me and you participate. Johnny ongeze, ukitaka ikamate. Ikamate, basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama umependa ikamate yo, ikamate sana, ikamate. Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama unitaka ikamate yo.
Now, now, hear this.
Nadia, hello baby. Oops, ala nilikosea nilimanisha. Hello Freddy.
DJ Kamsi.
Even your mother knows DJ Kamsi.
Nadia, hello baby. Oops, ala nilikosea nilimanisha. Hello Freddy. How are you baby? Oh, una acha nafsi na kuita. Nisipo janja ruka nitapito. Unanipandisha pressure mchana kutua.
Kila siku wewe
umilea mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Unipendi unilize.
Baby oh, baby oh, baby oh.
Uniitapo sister ya nikwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu fejiwe.
Yule yule mimi na siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki.
Yule
yule, yule yule mimi na yule. Yule yule, yule yule mimi na yule.
Wamenibandika jina eti mpenzi mtazamaji we. Na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji. Akaleta bifeti na mwibia. Si uongo bwana nitamnyapu.
akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyesha, nisije kosea unigombeze, useme hunipendi unilize mie. Unitapo sister ni kwaza, eti shikilia uzito ya umiza, badala yake busu kusambaza. Akitiga goma baby we.
Yule yule, mimi na siku moja tupendane.
Mizonga, wale wa kila unono, ama nile tu kwa macho, wale wa kila na mwili. Shari baby, mimi na yule shari.
DJ Kamsi.
Vicky Fanda.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa.
Knows DJ comes in.
Nadia,
Nadia,
from the Contessa.
Now, hear this.
This DJ is 100% digital.
Vicky Fandas.
It's a Friday night. It's a Wednesday kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Cause leo ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
Yeah, yeah. Yeah. Baada ya kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up dead, fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the oddie dance. And shake your bump like you know what you are. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, na ikibamba sana wapinduru wewe. Na kama ni noma sana pide kelele.
DJ Kamsi.
Yeah,
niko na phone usiku to dawn bogi ko zone imewasha shindo
shida
tukukon tukuteke kwa chom fenana papa jones nadia hapa ndio don do simpati ko phone nasikia ako salon tunomi ndo the bomb club pia mikrom bogi mpaka yangong mebambika na song zile si hu perform rende pia ni wrong niko juu ya nyama ya bama na kachumbari na juu ya diabetes chat weki sukari plan size imetufikishia huko kari yako wale vi washanza kulewa wamekali ya floor anasikia form ni kutesa tusimalize kanji tumtatu rudi kalesa wakanesa mavodo bila chesa hakuna kulala tunakesha kwa
kutesa chesa
shida shida
form ni natesa 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 chesa cause leo ni kutesa chesa
Come here, boy.
Vicky Panda, never met someone like you before. I never felt something like this before. Kwenye upole, tena si mwenye hasira. Anipende mi mwenyewe, tena awe na subira. Pull my baby in replay. Give my baby some dancing shoes. Pull my baby in replay. Playing my favorite tune. Oh, yeah, chesa.
Chocolate Samba loketo kinitega nyanguke Naombo niyokote You already know It's a dancing time Cheza na wakati kangoma kako fire yeah. Mtoto uko fire yeah. Ah, oh my baby on a replay You my baby some dancing shoes Oh my baby on a replay Cheza ready your love
ah. Oh yeah, cheza ready your love Oh DJ Chesa, ready your love. Oh, already your love. Chini kwa chini, ready your love. Oh, already your love. Chesa, ready your love. Oh, already your love. Ooh, Nadia.
I'm coming out of boy.
What up, the
two? I never met someone like you before. I never felt something like this before.
Come say
Oh yeah, just ready your love Mama, already your love
Shida.
DJ Kamsi.